singti ngimali tholukuthi ingane dingimali ingakondle singbathikale yashona mpini mina ikalayikale yasingti ngimali tholukuthi ingane dingimali ingakondle singbathikale yashona mpini mina ikalayikale yasingti ngimali Tolu wote nengane dingi male dingi male
ina kontlase mtikale yashona mfene
kalekalelo yasing dingi male Tolu wote nengane dingi male dingi male
ina kontlase mtikale
Eish, umphefumulo obuhlungu kodwa siyaqhubeka. Yazi le mpilo le isithembiso okuningi kodwa bathi amakhaya awafani barima lapha alikani kodwa siphuma sonke sifuna imali. Sivuka noma singafuni. Ngishiya ingcosi endlini funa imali. Abosisi la ngaphandle. Basifuna imali engakho ngihlezi angazi noma ngiphethe ikhali kuyafuneka izomjeda uphume uyophanda ngihlezi la nojezi siyaphanda kunzima kodwa sizophumelela bathi indlela ubuzwa kwabaphambili kulesi mengikuzo angazi noma baphambili noma yazi angazi noma baphambili bazosiza kodwa kulesimo esikuzo sesithola singazi sithola sikhala samadoda singakwazi ukukhuluma but sikhuluma ngeyikhalo inyembezi zethu inkulumo yethu ukuhlupheka kwethu akungasidefine singabantu that's why le ngoma siyibhalile ukuthi nikhuthaze le ngoma yokuthi uphuma umuntu usebenze Lengoma yokuthi nawe kusasa izinto zakho zenzeke.